Auto mechanic. ọkụ mee ya bụ onye mara a na-ede gwọrọ na ala chikwa mee were ebere ma ya onye na-inwe mmadụ ọchukwu na-ebulu aya n'ije ya be n'inwe mmadụ ọchukwu na-ebulu ụzọ n'ije mee 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 be n'inwe mmadụ ọchukwu na-ebulu ụzọ n'ije mee
Chukwu eteka nume ọ bụrụ na-atọ ọdụgo nume Chukwu eteka I
Kenny, Honorable Emmanuel Dudobi, Oyi Dumasa, Onyama, Yamaya Migrant Rasa, Ofulobodo,
alababoys.com.